Yeah, no, this is Struck G, the man. You know you need to work. Call away the producer. Blueprints, tag this. Emiake kura gese se kijone kyo ino ijafura hamu Rohanga budi oma muhanga neke kumui ya kisika Nyewele kanka zukoda tabule vyoma inye mkuluke Amani kankuleja bahagizi ninye mkumbaga Nebishuru kijumitani kijamura adota kitina Okipure foka suje no kisakaze njuno vyama Emiri moji tukusira tukule na mani tukitunge Omiraveri nyama kyoke ama izigo mkasombe Ava tembe ye mutafayo kamukamu kwa kubamugande Enga tazani zo mutazinaga Ava chwezi mwonju nebo bakuyamba na gawo kateiro Uzobo kese vita kuzobo kambagande vita kubanda vipane mesa vito kone vilumu Obunyo hane kintu kikuru bana mba ingo ya kutunga Baituwe gendere za chivani bona nchiba kupanyuani Baituwe gendere za chivani bona nchiba kupanyuani Sia!
Kole, edu kende mubaiso
Kandi tukole na mani gono kurura chitu boina boine Bunzi seira zikabula kaire kange kama kwa nikakiali Ulimuli mota andika nobozi kwa marido kutungiremo Kumukisa kwebwa patali kudupa kuwa kwa wapaki Ayanja renga rovu na kunenjara vyo tifu wawe Tukoziza mangezi na mani na kutuzo vole ito kuzichunga Bozi teka yo zikafere yo zikimaiza wa mugi kwebwa Kimanyo bongo muta kujia kama kwa katale kasitani Bagamba kuiru kianuwa kuwane kia aliora atai zanka Dai ze ikole na kutane kidansi mpaka iku Obutai kilizo kubiru kina maho nekwa mti mangamba Kwenye mwemiti mbuka ye miri mwanu watu gaika harenwe Nisara ye tukitunge nuna mabanja kwa tuka sasule niko kareche nkura kura Mabanja kwa tuka sasule niko kareche nkura kura Na stroke to the butterfly
Kole, etu kende mumaiso
To conquer all the haters in the soil, I can't afford to give it up within a legal time. Whatever it's gonna take to make it all the way to top. Me, you know whatever it takes to get your life from living here. Hate to see you coming up, the time has come, you're coming. I wanna run for obstacles, make impossible possible. No matter what you got on them, the time has come, you're raising time. The rapper make my step, I had to give right for the diehard. Whoever thinks I'm doing, but the apologies along your way. I hope that you're understanding this. Choosing in something to do, you need to know it's optional. If you didn't know to do,
yeah, no, this
is how to do. I am not greeting God, you greet the game, you learn the game.
Alright.
You need to show your weakness and make your head a high ground.
Oh, yeah. Alright. All right. So easily, go ahead, try to walk a better life.
Golden demand.
Rhythm.
Hip hop is back again.